Ekitongole ki Joint Clinical Research Center, Pearl Bank ne Banalotare begasse okussaawo ekifo awagenda okusimbulizibwanga obusomyo babuwe ababwetaaga olw'okulwanyisa ekirwadde ekya nalubiri ekyesomye mu ggwanga. Bano banjulidde Katikkiro Charles Peter Mayiga entegeka eno eraga nti beetaaga obuwumbi bwa shilingi za Uganda 15 okuggusa entegeka eno. Bano bagamba nti ekifo kino si kyakuwa bujjanjabi kyokka wabula n'okunoonyereza ku ndwadde eya nalubiri. Mu kutongoza kaweefube ono, Oweekitiibwa Mayiga asabye abantu besigame ku sayansi mu kwanganga okusomooza ku by'obulamu n'alabula abo abalowooleza mu malogo beddeko.